The future.
Zedrantmusic.com.
Level up, get you fika kwenda la mande folapa. Elo kuno kushimi kila te kurapa. Ati wali upande vele fumapa. Tena chitaka nofe wanko pele nikacha. Ndesa lula vena bachiri nengkasha. Result ya kuchite fyo na chita Iwe ina tete pave chojise.
Kana chita wa chita na fika wa fika na shita wa shita.
Chojise.
Yonsepe Chojise.
Inondi kwapa ni new level. Digital intellect in a new label. Winning team Atishani Kaya so Tabaitambe wino na wakaya. Habana kuno geto varikokota. Tapwa watika iche kuno woi kukutokota. Gawalufia nata watita na pato. Ni chojise hawa iche vari wasitaponi. Anyway pull up your socks ipakunsanga. Ufule waipanga pakumpanga. Ati commander na reji. Na isoko bonse muwe ready, yeah. Level up, get you fike kwenda la mande folapa. Elo kuno kushimi kila te kurapa. Ati wali upande vele fumapa. Tuna chitaka nofe wanko pele nikacha. Ndesa lula vena bachiri nengkasha. Result ya kuchite fyo na chita Iwe ina tete pave chojise.
Kana chita wa chita na fika wa fika na shita wa shita.
Chojise.
Yonsepe Jo
Jise. Olui mbonga na fumi ya wala lufwa. But baba zita wa komenta poe. Inasha ishi wanga ni jealousy. Sonjewe ni kofimbi lio tedia shiyo mukamba. Leka vye mfuise. Na pama fans na popa vya chojise. Usunga
Zedrantmusic.com.
Na wana mapapa itapanondi. Still hustle taivula pa budget. Paka na inenka fwale kwa majaketi. Jonse mbuka kuma zero number. Na skile yandi yari kwa tasirio number. Level up. Tetu fike kwenda la mande folapa. Elo kuno kushimi kila te kurapa. Ati wali upande vele fumapa. Tuna chitaka nofe wanko pele nikacha. Ndesa lula vena bachiri nengkasha. Result ya kuchite fyo na chita Iwe ina tete pave chojise.
Kana chita wa chita na fika wa fika na shita wa shita.
Chojise.
Yonsepe cho.
Chojise.
1, 2, 3, let's go.
Baluba swag in the building. I am the future. EK.
Remember, we got it from Zedrantmusic.com.